kisha nikatembea. Nimeanguka mara nyingi kisha nikainuka. Yalopita yote nimeacha nyuma yangu. Shida zilinijenga na mengi yalisemwa. But I only have one knee and one life to live.
This life is your one shot.
Speaking to you, alisema niko juu na wala sio chini.